Thank you very much, ladies and gentlemen. Ladysmith Black Mambazo is a family. In my group, I have 4 sons, the next generation of Mambazo. They are our future. To sing our next song, welcome my youngest son, Thamsanqa Shabalala. Shabalala.
Leliafu, leliafu.
Tengeleza, namtengeleza.
Mtshelo baba.
Tengeleza, namtengeleza.
Washa ephansi.
Tengeleza, namtengeleza.
Duya yakhe encane.
Tengeleza, namtengeleza.
Tengeleza,
namtengeleza.
Tengeleza,
tengeleza. Namtengeleza,
tengeleza.
Puma le, vuela guita, mar.